subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaansan magaalada Washington.
waa subax arbaco ah bisha Febraayona waa 5 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddayda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo labada aqal ee Kongareeska u jeediyey khudbaddiisii sannadlaha ahayd.
So I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
waxaan ku leeyahay mujtamaca dalweynaheenna iyo xubnaha Kongareeska, xaaladda midnimo ee dalkeenna waa ay ka xoogan tahay intii hore.
warbixin iyo falanqayn khudbaddaasi ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan natiijada doorashadii habeen hore ka dhacday gobolka Iowa.
qodobadaasi ayaad inta badan ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaki Caalamka. marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha dalka Malawi Peter Mutharika ayaa sheegay in uu la cilaaqtami doono go'aankii ay maxkamadda sare ku diiday natiijada doorashadii uu isaga ku guuleystay sanadkii 2019. tallaabadan ayaa la sheegayaa in ay keeni doonto bannaanbaxyo cusub oo ay taageerayaasha mucaaradka dhigaan kadib 6 bilood oo ay socotay dacwad laga gudbiyey sharci ahaanshaha doorashadii madaxtinimada Malawi. ayay 5 garsoore oo ka tirsan maxkamadda sare ay isniintii buriyeen natiijada doorashada oo ay ku sheegeen mid aanan cadaalad ahayn. maxkamadda ayaa amartay in muddo 150 maalin gudahood ah lagu qabto doorasho kale.
tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa hadda maraysa 490 sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi. gobolka uu caabiqani ka bilowday ee Hubei ayaa dhimashadu ay maraysaa 56 iyadoo boqolaal kalena cisbitaalada u jiifaan. guddiga caafimaadka Shiinaha ayaa arbacada maanta sheegay in guud ahaan dadka uu soo ritay xanuunkani gudaha dalka Shiinaha ay gaadhayso 42,324 qof.
warka caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa Voice of America Washington. subax wanaagsan. aan ku bilowna ee khudbadda xaaladda dalka Maraykanka ee sanadkan 2020 ayaa waxaa goor dhoweed soo gebagabeeyey madaxweynaha 45-aad ee Maraykanka Donald Trump. madaxweynuhu waxa uu khudbadda uu ka jeediyey qaybta aqalka hoose ee xarunta Kongareeska ee magaaladan Washington D C, waxaana uu ka jeediyey Kongareeskii 116-aad ee Maraykanka. warbixin khudbaddiisa ku saabsan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere.
mahadsanid nuur. madaxweynaha ayaa khudbaddiisa ku bilaabay dhowr daqiiqadood kadib 9:00 habeenimo ee bariga Maraykanka. markii uu madaxweynuhu soo galay qaybta aqalka hoose Kongareeska, waxaa soo dhoweeyey xubnaha Kongareeska ee xisbigiisa. brotokol ahaanna waxaa mikrofoonka ku soo dhoweeyey afhayeenka aqalka hoose oo hadda xilkaasi haysa Nancy Pelosi oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan. Pelosi ayaa markii uu madaxweynuhu ku soo dhowaaday meeshii uu khudbadda ka akhriyey gacanta u taagtay si ay u salaanto, hase yeeshee kama uusan qaadin. in yar kadib markii uu Trump khudbaddiisa bilaabay, waxa uu ka hadlay in marka la eego dhaqaalaha, amniga iyo waxyaabo kaleba, waddanku ku jiro xaaladdii ugu wanaagsanayd.
Our pride is restored, and for all of these reasons I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib si faahfaahiyey shaqooyinka uu abuuray.
Since my election, we have created 7 million new jobs,
5 million more than government experts projected during the previous administration.
Waxa uu yiri ilaa doorashadeedii maamulkaygu waxa abuuray 7 million oo shaqooyin cusub, kuwaasi oo 5 million ka badan intii la saadaaliyey. Waxa uu yiri heerka shaqala'aanta waxa uu joogaa meesha u hooseysa muddo nusqarniya. Waxa uu intaas ku daray in heerka shaqala'aanta uu hadda yahay ka ugu hooseeya marka la eego taariikhda Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ka hadlay in Mareykanku hadda noqday waddan soo saara saliidda cayriin.
Thanks to our bold regulatory reduction campaign, the United States has become the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world.
Waxa uu yiri ololaha hoos u dhigga sharciyada wax xakameeya ee aan qaadnay ayaa keenay in Mareykanku uu noqdo dalka koowaad ee soo saara saliidda cayriin iyo gaaska dabiiciga. Waxa uu yiri dalka Mareykanku hadda waa dal iskaga filan dhinaca tamarta. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay dhinaca sanaacada amaba wax soo saarka.
After losing 60,000 factories under the previous two administrations, America has now gained 12,000 new factories under my administration.
Waxa uu yiri kadib markii uu dalku waayay 60,000 oo warshadood xilligii labadii maamul hore, Amerika hadda waxay soo ceshatay 12,000 oo warshadood oo yimid intii aan xilka hayay. Dhinaca arrimaha dibadda, madaxweynuhu waxa uu ka hadlay xiriirka Mareykanka iyo dalalka Latin America. Waxa uu ka hadlay Nicolas Maduro, madaxweynaha dalka Venezuela. Waxa uu xusay in ninka Maduro ay sahayaan ee Juan Guaido uu goobtii khudbadda ka jeedinayay uu ku sugan yahay. Waxa uu ka codsaday inuu istaago, waxaana ugu yeedhay mudane madaxweyne.
Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your
dhinaca hubka, ayuu madaxweynuhu sidoo kale ka hadlay.
To safeguard American liberty, we have invested a record-breaking $2.2 trillion in the United States military.
Waxa uu yiri si aanu u ilaalino xorriyadda Mareykanka, waxaan milatariga Mareykanka ku maalgelinay 2.2 trillion oo dollar. Waxa uu yiri waxaan iibsanay dayuuradaha dagaalka, gantaalada, maraakiibta dagaalka, kuwooda ugu casrisan. Dalalka NATO ayuu sidoo kale ka hadlay, waxaana uu sheegay inuu ku keenay inay bixiyaan qaybtii kaga soo beegmaysay kharashka ku baxa gaashaanbuurtaasi. Dhinaca arrimaha gudaha, waxa uu ka hadlay waxbarashada, waxaana uu yiri in deeq waxbarasho la siinayo caruurta saboolka ah si ay u doortaan iskuullada ay doonayaan oo aana ugu khasbanaanin in iskuullada liita ee dowladda ay ku sii jiraan. Madaxweynuhu waxaa kaloo Kongareeska ka codsaday inay ka taageeraan in dugsiyada sare oo dhan lagu daro waxbarashada farsamada gacanta. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sheegay in hannaankiisa daryeelka caafimaadku uu yahay mid u wanaagsan dadka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa ka hadlay dhinaca derbiga xadka koonfureed laga dhisayo.
This will be a tremendous boon to our already very strongly guarded southern border, where, as we speak, a long, tall, and very powerful wall is being built.
Waxa uu yidhi si loo sii xoojiyo amniga dhinaca koonfureed ee dalka in haddaba uu dhisan yahay derbi dheer oo weyn. Madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay waa dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo.
Drug overdose deaths declined for the first time in nearly 30 years. Among the states hardest hit, Ohio is down.
Waxa uu sheegay in dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo ay hoos u dhacday muddo 3 sano. Gobollo badan oo la ildarnaa sida gobolka Ohio-na ay hadda tiradu meel hoose marayso. Isagoo caafimaadka ka sii hadlaya ayuu sheegay in ka hortagga fayraska corona ee hadda dilaacay uu yahay muhiimad waxyaabaha muhiimadda koowaad siinayo. Waxa uu sheegay in cudurka AIDS-ka uu dabargoyn doono 10 sano ee hadda lagu jiro. Dhinaca deegaanka ayuu madaxweynuhu ka hadlay isagoo sheegay in tiro aad u badan oo geeda ah laga dhisi doono Mareykanka iyo dalalka dibadda intaba. Madaxweynaha ayaa sidoo ka hadlay qodobo kale oo dhowr ah oo aanu intaan idaacadda ku jirno idiin faahfaahin doono.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobay nuxurka khudbad madaxweyne Trump uu goor dhaweyd ka jeediyey xarunta Kongareska ee magaaladan Washington D C. Haddaba qodobadaasi uu madaxweyne Trump ka hadlay waxaana la falanqaynayaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota, iyo Jibriil oo Maxamed oo Bareka ah jaamacadda Ohio State ee dalkan Mareykanka. Marka hore waxaan jecel lahay inaan ku hormaro Faisal. Faisal Nuur baa kula hadlaya khudbaddii madaxweynaha iyo waxyaabaha adiga kugula muhiimsanaa.
Sida aan ku dhegaysanay khudbaddii haatan soo gabagabowday, madaxweynuhu wuxuu uu diiradda ku saaray qaar ka mid a siyaasaddiisa caanka ahayd ee uu mar walba ku faano ay ah inuu dhaqaalaha Maraykanka uu dib u soo celiyey, in dalka Maraykanka uu noqday meelaha haatan ugu badan ee shidaalka qayrin laga soo saaro. Sidoo kale wuxuu ku nuuxnuuxsaday arrima isaga u ah mar walba siyaasiyiintiisa ugu waaweyn oo aan odhan karo ha noqoto ama dhinaca securityga oo nabadgelyada ama laanta socdaalka iyo dadka soo galootiga ama ha noqoto caasimaadka oo uu si aada iyagana u taabtay. Waxaa si aada xiise u lahayd khudbaddii markii uu ka hadlay isku dhexyaacii ku yimi xisbiga dimuqraadiga ee gobolka Iowa ahaa oo gobolkii u horreeyey ee loo tartamayay madaxweynenimada dalka Maraykanka ee xisbiga dimuqraadigu ay isku reereebayeen.
Waa yahay, waa mahadsanta, waa kugu soo laaban doonaa Jibriil. Soo dhowow Nuur baa kula hadlaya. Qodobada uu sheegay Faisal maxaa dheeraad ahaa oo uu taabtay madaxweynaha?
Walaal Nuur, waad mahadsan tahay. Dabcan madaxweynaha khudbadiisa waa inaan saaxadda ay ka dhacayso iyo xaaladda lagu jiro oo dalku ku sugan yahay ayay ku saabsan tahay. Marka waxaa muhiim ah in la ogaado goobta lagu qabtay oo ah aqalka Kongareska, iyo Nancy Pelosi oo ah afhayeenkii aqalka oo runtii markii ay uu soo galay madaxweynuhu soo dhoweyneysay inuu diiday gacan qaadkeeda, ayaa xataa waxay muujinaysaa dalka xaaladiisa midnimo iyo jihaysnaantiisu inay qariban tahay oo wax badan qaldan yihiin. Waxaa markaa jira madaxweynihii asaga laftiisa iyo dacwo loo haysto ah inuu xukunka ku takrifalay oo aqalkaas laftiisa laga keenay xilli doorasho in lagu jiro, waxyaabahaasoo dhan oo taagan ayuu madaxweynaha ay kusoo beegantay khudbadiisu. Waxaa markaa muuqday inuu madaxweynuhu aada uga hadliyey arrimo ku saabsan xisbigiisa iyo qaabka u tartami doono, sida tusaale ahaan dadka soo galootiga ah oo dalkan ama shaqo darada ku jooga in la xirxiray ummad badan oo aada u fara badan oo hay-adda immigrationku ay xirxirtay, in maaragtay dad fara badan laga joojiyey tusaale ahaan kaalmadii dadweynaha, asagoo ku tilmaamaya inay shaqo helaan iyo wax lamida, laakiin siyaasad uu sameeyey madaxweynuhu iyo nidaam uu sameeyey oo ah in dadka lagu dhibaateeyo oo la yidhaahdo waa laydin raacanayaa haddii aad arrimahaas ka qayb qaadataan ayaa jira. Waxaa marka jira waxyaabaha uu soo bandhigay arrimaha dhaqaalaha, wuxuu isbarbar dhigay xukunkiisa iyo xukunkii Obama tusaale ahaan. Runtii dhaqaalaha Maraykanku wuxuu kor usoo kacay xilliga Obama, asagoo kor usoo kacay ayuuna yimid. Madaxweyne Trump wuxuu sheegtay in dhaqaaluhu aada u sare ugu kacay, laakiin xaqiiqda jirtaa waxay tahay qorshihii uu degsaday wuxuu ahaa in 3% sanadkiiba dhaqaalaha la kobciyo. Haatan dhaqaaluhu wuxuu kobcayaa 2.3 ilaa 2.2 inta u dhexaysa. Marka runtii waxyaabo badan oo boonboonina oo aan xaqiiqda ku salaysnayn ayaa ku jira waxyaabaha madaxweynuhu uu sheegay, waxaana ay u ekayd inuu gobol xaarayo doorashada uu geli doono marka la gaaro bisha November.
Waayahay, waa mahadsantiin Faisal iyo Jibriil noogu jira. Falanqayn kale ayaa inoo harsan. Haatanna madaxweyne Trump waxaa hadda u buuxsantay sanadkii saddexaad, maxaa haddaba u qabsoomay muddadii uu xilka hayay? Haruun Macruuf ayaa warbixinta qiimeynta ah inoo diyaariyey.
Madaxweyne Donald Trump ayaa fuliyey ballanqaadyo dhowr ah oo uu sameeyey, inkastoo sida uu ku hirgeliyey ay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiintu ku kala aragti duwan yihiin. Murshid Baaruud waxa uu ka mid yahay Soomaalida taageerta una dhaqdhaqaaqda xisbiga jamhuuriga ee uu hogaamiyo madaxweyne Trump. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis.
Dhinaca horumar marka laga eego, Haruunow, iyadoon siyaasad loo eegin iyo mataqaanaa maxaafad iyo mucaarad toon ah, wixii dadweynaha Mareykanku ay ku doorteen 3 sano ka hor uu ballan qaaday inuu sameynayo, sida inuu derbi dhisayo oo kale derbigii uu wadaa uu dhismihiisii uu socdaa, in mataqaanaa uu wadamada khaasa uu ka mamnuucayo aba fiisaan la sii doonin wadana 12 wadan hadda laga dhigay, tii way u hirgashay, in mataqaanaa xiriirka ganacsiga ee Mareykanku la leeyahay waqooyiga Mareykanka oo naafta la dhihi jiray dib u habeen lagu sameeyo tii way u hirgashay in xiriir ganacsi gooniya u China dib u eeg doono lala sameeyo mid cusub tii way u hirgashay iyo shaqa la-aanta Mareykanka oo maanta taagan 50 sano oo lasoo dhaafay meeshii ugu hooseysay ee dadka qaar yacni ay dhihi karaan canshuurta inuu jarayo oo waagii ballan qaaday oo iyadoo lafteeda sanadkii ugu horreeyay bay u hirgashay wixii uu sheegay inuu qabanayo intii badnayd way u hirgelin bala dhihi
karaan. Meelaha uu ku liitay maxaa ka mid a?
Meelaha uu ku liitay waxaa ka mid a sida la wada ogsoon yahay qaab dhaqankiisa yacni waxaa ka mid a siyaasaddiisa arrimaha dibadda xagga mataqaanaa bariga dhexe oo kale oo aada u liibata la shaqaynta wadamadii yacni sida rasmiga ah Mareykanku ay saaxiibka adduunka u ahaan jireen oo dhammaan shaki ka wada muujinaya iyo dee qaabka uu maamulo hay-adaha dawliga ah Mareykanka iyo kuwa dibaddaba ay qaabkula waxyaabaha noocaas marka la fiiriyo xagga waxyaabaha ugu liito waxaa ka mid a uun waxaa la dhihi karaa siyaasaddiisa arrimaha dibadda weliba xagga siyaasadda dhaqaalaha marka laga reebo.
Donald Trump waxaa lagu tilmaamaa madaxweyne si weyn ay u taageersan yihiin shaqada uu qabtay 3 sano ee lasoo dhaafay dadka isaga sida gaarka ah u taageera gaar ahaan muxaafidka fog ee xisbiga jamhuuriga. Dhinaca kale waxaa si weyn u diidan siyaasaddiisa taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka soo galootiga ah. Fartuun cilmi weli waxay hogaamisaa ururka u dooda xuquuqda iyo danaha haweenka Soomaalida ee Minneapolis ee lagu magacaabo Isuroon.
Haddii aad tahay qof cadaan ah oo madowga iyo dadka barakacayaasha ah naceb, hawsha uu u qabtay dadkaas waa 80%. Laakiin haddaad tahay madow muslim dadka barakacayaasha ah waxba uma qaban baan dhihi lahaa 80% arrintaas.
Dhinac kale aan ka eegno, ninkan isagu wuxuu ku doodayaa waddankan dhaqaalihiisa eeg, dhaqaalihii aad buu u fiicnaaday, dadku shaqooyin bay heleen, siba dadka madowga iyo dadka laatiinada shaqooyin fara badan bay heleen, dhaqaalihiina wuu xoogan yahay. Dooda seedo aragta
sababta tahay President Obama markuu waddankan qabsaday dhaqaalaha waddankan maalmo buuxa aan luminaynay intaasoo 100 oo shaqo ah. Marka Obama intuusan ka tegin barasnimada wuxuu geliyay lacag aan aadi ahayn oo kor loogu soo kicinayo dhaqaalaha waddanka. Intii dhaqaalihii uu Obama joogay horay faa-iidada lagama arkeynin sababta tahay madaxweynihii kasii horeeyay George W. Bush dhaqaalaha dhulka geliyay. Marka wax shaqadan aan ujeedno iyo dhaqaalahan kor usoo kacaan ujeedno ma ahan shaqo uun madaxweynahan Trump uu qabtay, waa shaqadii maxaata President Obama investmentkii lacagtii uu geliyay waddanka si dhaqaalaha kor loogu soo kiciyo waaye.
Qaasim Busuri waxa uu ka mid ahaa golaha deegaanka ee magaalada St. Paul ee mataanaha la ah magaalada Minneapolis. Waxa uu leeyahay inkastoo madaxweyne Trump uu horumar ka sameeyey dhinaca dhaqaalaha, haddana waddankan dib u dhac ayuu u keenay guud ahaan.
3 sano oo lasoo dhaafay wax badan oo isku day oo xisbigii oo dimuqraatka u ahaay intii oo kale bedelo healthcare-kii gadaal ugu naqday Obama care-kii wuxuu gadaal ugu naqday soo dhaweyntii oo immigrantska oo intii ku joojiyay wadamaha oo muslimiinta qaar ka mid ah qaxootiga oo meelahaas ka imaanayeen iyo dadka fiisada ku imaanayeen intii oo ka joojiyay oo ban isku sameeyey. Marka waxyaal badan oo waddankii gadaal u dhigay aa jiraa.
Madaxweyne Trump waxa uu dhiman 1 sano waxaana uu bisha November la tartami doonaa musharaxa ka soo baxa xisbiga dimuqraadiga. Murshid Baaruud waxa uu leeyahay sanadkaasi u dhiman wax badan ma qaban karo madaxweyne Trump maadaama lagu jiro doorasho.
Sanadka u dhiman runtii wax badan ma qaban karo sababtoo ah labadii guri ee Mareykanka mid ka mid a dimuqraadiga gacanta ku haya waana sanad doorasho weeyaan. Sideedana markuu sanad doorasho tahay xisbiga dimuqraadiga oo aqalka hoose gacanta ku haya waxaa laga yaabaa inaysan wax badan la shaqaynin si aysan uga faa'iidaysanin doorashada inuu dib ugu galo waxyaabo dheeraad uu qabtay ayay ka hor istaagi doonaan. Marka sanadkan waa sanad siyaasadeed, wax badan oo uu qaban karaa ma jiraan, laakiin waxaa la dhihi karaa 3 sano wuxuu doorashada ku geli karaa waxyaabihii uu qabtay amase uu yacni isagu isleeyahay waa ka gulbad ka gaadhay 3 sano ee lasoo dhaafay.
Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta laalaan eedaha ay xisbiga dimuqraadigu u soo jeediyeen madaxweyne Trump, kuwaasi oo ahaa ku tagrifal awoodeed iyo is-hortaag kongareeska ah, waxayna doonayeen dimuqraadiyiintu in xilka laga qaado. Dacwadaasi ayaa la filayaa inay maanta ku hor kufto aqalka sanadka. hase yeeshee su'aashu waxay tahay madaxweyne Trump ma isku soo dhaweyn doonaa xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiinta ee uu kala fogeeyey khilaafka ku saabsan dacwadda lagu soo oogay.
Mahadsanid Haaruun. Warbixintaasna waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf. Hay Sander.
Weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeena kaga hadlaynay khudbaddii madaxweynaha ee mar lagu soo gabagabowday. Sidan xusnay waxaa khadka telefoonka ku jira Faisal Dariyo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota, iyo Jibriil Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh barnaanka jaamacadda Ohio State joogana magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Faisal, hadaan ku weydiiyo warbixintii Haaruun, hadda waxaa u dambeysay in madaxweynuhu isku dhaweyn karayo siyaasiyiinta ay kala yareeyeen dacwadda lagu qaaday arinta, siduu hadda warbixinta ku sheegay Haaruunna, maanta waxaa loo qaadayaa codkii ahayd in xilka laga xayuubiyeen kale. Sidee u dhici doontaa codbixinta maanta?
Run ahaantii maanta waxaynu filannaa in lasoo gabagabeeyo dacwadii dheereed ee xisbiga dimuqraadiga kusoo ogeen madaxweynaha. Waynanu ogeyn, horena waa u ogeyn sida u dhici doonto, oo ah dhammaan jamhuuriyiinta marka laga reebo hal jamhuuri oo ka yimaada gobolka Utah shaki laga qabo, intooda kale waxay si wadajira isugu wada raaci doonaan in madaxweynaha uusan gelin dambiyo u qalma in xilka lagaga xayuubiyo, halka dimuqraadiyiintu ay kulligood isku raaci doonaan in xilka laga xayuubiyo. Taasoo macnaheedu tahay madaxweynuhu wuxuu ku guuleysan doonaa hadafkiisi ahaa inuu sii wato sanadka u dhiman, wayna adkaan doontaa xilligan lagu jiro in laysu soo dhaweeyo jamhuuriyiinta iyo xisbiga dimuqraadiga oo aada moodo siyaasadahoodu inay maalmahan dambe aada usii kala fogaanayeen xisbiga dimuqraadiga xilligii ay gacanta ku hayeen dacwada si aada ay u takrifaneen awooddooda.
Waan gartay adamtaga Jibriil. Jibriil, madaxweynuhu ka hadlay, markaan ka hadlayna siyaasadda caalamka, dalalka Latin America ay deriska yihiin, hase yeeshee sidii looga bartay ma ka hadlay arrimaha ku saabsan kooxaha xag jirka iyo siyaasadda bariga dhexe iyo arrimaha ma soo qaaday?
Ha, walaal, aad buu uga hadlay. Wuxuu ka hadlay arrimaha Afghanistan, wuxuu ka hadlay dilkii Suleimani ee dalka Iran, wuxuu ka hadlay Syria iyo inay soo afjareen ISIS ee al-Qaeda duleen, waxyaaba badan oo ku saabsan la dagaalanka ururada xag jirka ah ayuu soo qaaday madaxweynuhu. Runtii arrimahaas aad iyo aad ayuu ugu dheeraaday. Wuxuu soo qaaday inuu heshiis dhexdhigay Israa'iil iyo Falastiin oo lagu guul dareystay muddo dheer, wuuna ka shaqeynaya markan inuu hirgalo heshiiskaas si mustaqbalka iyo aayaha dadka degan deegaankaas bariga dhexe
uu
noqdo mid ifaya oo wanaagsan.
Waan gartay, waad mahadsantahay Jibriil. Faisal iyo Jibriil noogu jira, waxaan weli ku jirnaa barnaamijkii gaarka aanu kaga hadlaynay khudbaddii uu madaxweynu dhowaan soo gabagabeeyey oo ka jeedinaya aqal kongreeska ee ku saabsanayd xaaladda midowga ee dalka Maraykanka. Haaruun Macluuf ayaa studiaha nagu weheliya. Haaruun, madaxweynuhu markuu sanad walba jeediya xilligan oo kale, xisbiga mucaaradka ayaa jeediya khudbad jawaaba.
Mahadsanid Sandeere. Sidaas aad sheegtay way, xisbiga dimuqraadiga ayaa jawaabtoodii jeediyey. Jawaabta dimuqraadiga waxaa bixisay bare saabka gobolka Michigan Gretchen Whitmer, gabadha lagu magacaabo, waxay sheegtay in khudbadda madaxweynaha Donald Trump ay ahayd mid wax kala qaybinaysay. Waxay cambaaraysay in madaxweynuhu Twitterkiisa u adeegsado inuu ku weeraro xubnaha ay siyaasad ahaan ku kala duwan yihiin. Waxay sheegtay in dimuqraadiyiintu u taagan yihiin difaacista iyo ballaarinta barnaamijka caafimaad lana gaarsiiyo dhammaan dadweynaha Maraykanka. Waxay sheegtay oo kale in dhammaan musharixiinta dimuqraadigu ay ka siman yihiin ilaalinta barnaamijka daryeelka caafimaadka.
They may have different plans, but the goal is the same. President Trump sadly has a different plan. He's asking the courts to rip those life-saving protections away.
Iyadoo ka hadlaysa musharixiinta dimuqraadiga ee kala duwan, waxay tiri waxay wataan barnaamijyo caafimaad oo kala duwan laakiin isku meel ayay u socdaan. Madaxweyne Trump nasiib darro bay tiri waxa uu wataa qorshe kale. Waxa uu maxkamadaha ka dalbanayaa inay barnaamijyadaas nafbadbaadinta ah ay ka farmarujiyaan. Dimuqraadiyiintu waxay doonayaan, bay tiri, inay sii wanaajiyaan caafimaadkiina, jamhuurigna waxay doonayaan inay idinka qaadaan. Waxay sheegtay Gretchen Whitmer in dimuqraadiyiintu ay ka go'an tahay hagaajinta adeegyada dadweynaha sida biyo nadiifa. Waxay sheegtay in sanadkan uu muhiimad gaara u leeyahay dimuqraadiyiinta oo ay u aadaan goobaha codbixinta si ay usoo doortaan madaxweynaha soo socda.
Waan gartay, aad baad u mahadsan tahay Haaruun. Haddii aynu dhowr cisho dib u noqono, maalinta isniinta sida aad la socoteen waxaa gobolka Iowa ka dhacay doorasho horodhaca oo ay lahaayeen xubnaha xisbiga dimuqraadiga doonaya in koodii soo baxa oo la tarto madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Natiijada ayaa la filayay in isla isniintii ay soo baxda, hase yeeshee dib u dhac ayaa ku dhacay. Caawa xilliga Maraykanka ayaa 62% keliya lasoo bandhigay natiijadaasi, iyadoo 38 ay wala dhiban tahay. Maxaa haddaba natiijada dib u dhigay? Murashaxe ayaase hadda hogaaminaya Nuur Bukhari ayaa arintaas la socday oo warbixintan nooga diyaariyey.
Mahadsanid Sandheere. Kadib markii ay doorashadii habeen hore kusoo xirantay buuq iyo jahawareer ka dhashay dib u dhici ku yimid ku dhawaaqista natiijada, ayuu guddiga doorashada ee xisbiga dimuqraadiga uu xalay soo saaray 260,000 codadka la tiriyey. Natiijadan hordhaca ah ayaa tusinaysa in duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Pete Buttigieg uu ku hogaaminayo 26.9%, halka senator Bernie Sanders uu qaybtan ka helay 25.1%. waxaa kaalinta saddexaad ku jira senatarka laga soo doortay gobolka Massachusetts Elizabeth Warren, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, iyo senatarada laga soo doortay gobolka Minnesota senator Amy Klobuchar ayaa kaalinta afraad iyo shanaad ku kala jira 6 musharax ee kale uma dhowa safka ugu horreeya. Sida natiijadan hordhaca ah ay muujinayso, Sanders ayaa in yar ku hogaaminaya codbixinta dadweynaha, laakiin Buttigieg ayaa ka badan marka la fiiriyo codadka ergooyinka. Weli ma cadda xilliga ay soo bixi doonto inta ka dhiman natiijada doorashada oo ah 83%, laakiin wararka ayaa sheegaya in saacadaha soo socda la dhammaystiri doono natiijada kama dambaysta.
Aad iyo aad baan mahadsantahay Nuur. Aan ku noqdo martidayadii Jibriil oo maxamed oo kusugan Ohio, iyo Faisal Deri oo kusugan gobolka Minnesota. Jibriil, haddaan ku hormaro, Jibriil, natiijadan daahday iyo farsamo xumadan dhacday intee leeg bay dhaawacaysaa xisbiga dimuqraadiga iyo firfircoonidii ay ku socdeen?
Duri, in xisbiga dimuqraadigu ay ka faa'iidaan doorashadaas dhacday oo qofka soo baxa oo hormudka u noqda uu helo taageero fara badan iyo warbixino fara badan in laga qoro ama laga sheego, waxaa dhacday in laga hadlayo keliya wixii halaabay iyo sida waxaanay u halaabeen iyo fara isku tagtaag aada u fara badan. Marka taa waxay keentay in madaxweyne Trump khudbadiisii xaaladda dalku maraya ahayd ay timaado, waxaa eegi doonta oo iyaduna soo dhow in aqalka senatku uu madaxweynaha laalo loo haystay. Marka runtii waxay ku tahay arrintani dhabarjab xisbiga dimuqraadiga oo Israel reeb ku jiray, xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynahana waxay u tahay faa'iido, oo madaxweynaha ayay guul u tahay in xisbiga dimuqraadiga ay shaqeyn weydo doorashadoodii oo ay ku fashilmaan inay natiijo xalaala soo bandhigaan.
Waan gartay, aad baad u mahadsan tahay Faisal. Haddaan u tago oo ku sugan gobolka Minnesota, Faisal, 12-ka bisha February waxaa xigi doona doorashadii ka dhacaysay gobolka New Hampshire ilaa laga gaarayo wax loo yaqaano Super Tuesday oo iyadu noqon doonta 3-da bisha March. Firfircoonidan qabowday ee dimuqraadigu ma isleedahay dib bay usoo noolaanaysaa markii la gaaro xilliga New Hampshire?
Run ahaantii waxaan rabaa inaan in yar ku noqdo in murashaxa ugu cadcad in xisbiga dimuqraadiga oo madaxweynuhu uu ku tilmaamay inuu yahay nin xisbiga shuuciga taageersan waa Bernie Sanders, ayaa isagu mar walba wuxuu ka cawdaa in laga xagaldaaciyo doorashada xisbiga dimuqraadiga. Marka isku dhexyaaca hadda ka yimay Iowa waxay caddayn u tahay in xisbiga dimuqraadiga uu mar walba xagaldaacin ku hayo murashaxaas ugu cadcad oo u janjeera xagga shuuciga. Doorashada soo socota waa laga yaabaa inay dib u soo nooleyso kaalintii uu kaga jiray xisbiga, oo ay xisbigu aada uga walwalsan yihiin inuu kusoo baxo, waayo xisbigu waxay ogyihiin hadduu soo baxo inuusan marna iska celin karin madaxweynaha haatan talada haya ee Trump. Marka walwalkaas ayaa ku jira xisbiga dimuqraadigu say u dhan yihiin. Marka jahawareerku waxaad moodaa inuu yahay mid ay ugu talagaleen xisbiga dimuqraadigu inay doorashada wareeriyaan.
Waan gartay, aad baad umaadsan tahay. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo martidayada dhegeystayaal barnaamijkeygii amaba idaacaddaydii Saakii Caalamkana. Intaas aan kusoo gebagebaynaynaa, waxaanu kaga hadlaynaa khudbad uu madaxweynuhu ka jeediyey goor dhoweyd golaha Kongareeska ku saabsana midowga waddanka Mareykanka. Waxaa barnaamijka qayb ka ahaa Haaruun Macruuf oo dib nooga soo biiray, Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, Bashiir Abikaryani, waa Maxamed Cabdi. Intana dib u kulmi doono dhammaanta xidhiidhna sidaas, iyo subax wanaagsan. Go on.